Phunziro 10. Kodi kulambira kwa pabanja nchiani? Kuyambira kale, Yehova wakhala kufuna kuti mabanja azikhala ndi nthawi yochitira zinthu pamodzi. Ncholinga choti alimbitse ubwezi wawo ndi iye, komanso kuti banja lawo lilimbe. Nchifukwa chake banja lililonse la mboni za Yehova, linasankha nthawi imene limachita kulambira kwa pabanja mulungu uliwonse. Panthawi, banja limakambirana momasuka zinthu zauzimu zogwirizana kwambiri ndi banja lawo. Ngati mukukhala nokha, nthawi imeneyi mungagwiritse ntchito kuti muyandikire Mulungu. Mungachite zimenezi pophunzira Baibulo pa nkhani imene mungasankhe. Imakhala nthawi yoyandikira kwambiri Yehova. Baibulo limatiyandikirani Mulungu, ndipo Yesu adzakuyandikirani. Yakobo 4, verse 8. Kuphunzira mawu a Mulungu kumatithandiza kuti timudziwe bwino Yehova. Timadziwa bwino makhalidwe ake, komanso mmene iye amachitira zinthu. Njira yosavuta yoyambira kulambira kwa pabanja ndi kuyamba ndi kuwerenga limodzi Baibulo mokweza. Mwina pogwiritsa ntchito ndandanda yowerenga Baibulo ya Mulungu umenewo, ya nsonkhano wa utumiki komanso moyo wathu wa Chikhristu. Munthu aliyense mbanjamo angapatsidwe ndime zina mbaibulo zoti awerenge. Kenako onse nkukambirana mfundo zimene aphunzira pa zimene awerengazo. Imakhala nthawi yabwino yoti onse mbanjamo alimbitse ubwenzi wawo. Banja likamaphunzira limodzi Baibulo, zimathandiza kuti mwamuna ndi mkazi wake azikondana, komanso kuti ana azikondana ndi makolo awo. Nthawi yophunzirayo iyenera kukhala nthawi yosangalatsa kwambiri, imene aliyense angayembekezere mwachidwi Mulungu uliwonse. Makolo angasankhe nkhani zimene angaphunzire, mogwirizana ndi msinkhu wa ana awo, mwina pogwiritsa ntchito nkhani za musanja yolonda ndi galamukani, kapena pa website yathu ya jw.org. Mwina mungakambirane zavuto lina lake limene ana anu akukumana nalo ku sukulu, ndi zimene anawo angachite kuti athane nalo. Mungasangalalenso kukonzekera nyimbo zomwe zidzayimbidwe ku misonkhano, kenako nkudya tizakudya ndi tizakumwa pambuyo pakulambirako. Nthawi yapadera imeneyi, yomwe banja lanu lizilambira Yehova limodzi Mulungu uliwonse, idzathandiza kuti aliyense mbanja lanu azisangalala ndi mawu a Mulungu, ndipo Yehova adzadalitsa kwambiri khama lanu. Mafunso obwereza. Nchifukwa chani timapatula nthawi yoti tizichita kulambira kwa pabanja? Kodi makolo angachite chani kuti nthawi imeneyi izikhala yosangalatsa kwa aliyense mbanjamo? Dziwani zambiri. Kuti mudziwe njira zina zochitira kulambira kwa pabanja,
funsani ena mu mpingo mwanu kuti mumve zimene amachita pakulambira kwawo kwa pabanja.
Komanso fufuzani mabuku ena amene alipo ku nyumba ya ufumu amene mungagwiritse ntchito pophunzitsa ana anu za Yehova.